Uma ngibona wena
inkiziyo yami igcwala uthando
ngibona wena
inkiziyo yami iphuphuma uthando inkiziyo yami seyihluleka nokuzibamba inkiziyo yami inkiziyo
ngibona wena
inkiziyo yami igcwala uthando
ngibona wena
Inkiziyo yami iphuphuma uthando Inkiziyo yami seyihluleka nokuzibamba Inkiziyo yami Inkiziyo yami
yavele yagcwala uthando yavele ya Inkiziyo yami
yavele yagcwala uthando yavele ya
Inkiziyo yami
yavele yagcwala uthando yavele ya
Inkiziyo yami
iyavele yagcwala uthando iyavele
izibonela wena
iyavele yagcwala uthando iyavele
kodwa nkosaza
iyavele yagcwala uthando iyavele
azongihlanyisa
iyavele yagcwala uthando iyavele
inkiziyo yami
iyavele yagcwala uthando iyavele
uma ngibona wena
iyavele yagcwala uthando iyavele inkiziyo
Yavela yagcwala uthando yavela
uma ngibona wena yavela yagcwala uthando yavela inkiziyo yami
yavela yagcwala uthando yavela
uma ngibona wena yavela yagcwala uthando yavela yabhawu yavela yagcwala uthando yavela yabhawu yavela yagcwala uthando yavela yabhawu yavela yagcwala uthando yavela
How you feel ya?
You feel ya? To lose and do you feel ya? You feel ya? To lose and do you feel ya?
How you feel ya?
You feel ya? To lose and do you feel ya?
What's all up?
You feel ya? To lose and do you feel ya?
What's in the
bed? You feel ya? To lose and do you feel ya?
What's that school? You
feel ya? To lose and do you feel ya?
What's that?
Yavela yagcwala uthando yavela
kuqabula
yavela yagcwala uthando yavela